Wonke umuntu waseNingizimu Afrika unamalungelo ahlukene ngokomthetho sisekelo wakuleli, kanti futhi wonke umuntu unelungelo lokuthola usizo olufanele lapho ebona khona ukuthi liyahlukumezeka ilungelo lakhe. Ziningi izigameko lapho abantu bezithola beyizisulu ngenxa yokuthi abawazi amalungelo abo. Ingabe wena uyawazi amalungelo akho njengesakhamuzi sakuleli? Uyayazi futhi neminyango ongangena kuyo lapho uthola ukuthi lihlukumezekile ilungelo lakho?
Uhlelo lwekhaya 9 to 12 lunengosi entsha sha ebizwa ngokuthi You Know Your Right. Lengosi ekuhlose ngayo ukulekelela izakhamuzi ukuba ziwazi amalungelo azo. Kuzokwethula-ke izigameko ezahlukahlukene njalo ngesonto lapho abantu bezithola beyizisulu, kanti kuzoba khona nongoti phela bezomthetho ukuzolekelela umphakathini. La uhlelo lakho njalo ngolwesibili kusukela ngo-11 ekuseni kuya ku-half past 11. Aziye amalungelo wakho.
107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital. Ekhaya 9 to 12, Sibonga Musa, Sibonga Thando, Simbonge, Unkulunkulu. Sekuyisona-ke isikhathi mlaleli la sithi khona Know Your Rights, azi amalungelo akho. Angihambi-ke ngedwa, ngihamba nentokazi la ephuma-ke empophomeni paralegali uLindiwe uzozithula kwasayena. Kanti-ke lolu hlelo ludidiyelwe noma luhlanganiswe City Justice Network nomgungu Ndlovu Radio. Asikubingelele Malindi, sikwamukele ohleleni, sawubona.
Sawubona sisinana, sanibona balaleli, uLindi wakamfeka lokhulumayo.
Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sihlangane. Sixoliseke kubalaleli ngoba ke ngesonto edlula sikwazanga ukuthi sibe nesestudio ngenxa yezimo ke esasibhekene nazo. Kodwa ke sazama ukuthi singene ngocingo bese siba live on Facebook. If ukuthi kwakuphuthela ungaya ku Facebook page yethu ubheke khona. Mongakazi ube nayo Facebook page yethu ithi ke ekhaya 09. The moment uthi ekhaya 09 iyavela. Kanti ke namhlanje futhi nawe ungaba ngenye yalolu hlelo ngokukomenta kwi-status update engisifakile lapha ya ku-Facebook esithi ke Know Your Rights. Ngase ngibuza ke ukuthi ke mhlambe ngabe kukhona yini wena oku-specific nje ofisa ukuthi sikhulume ngakho, noma wena okwake kwakwehlela wahlangabezana nako. Uma ngabe ke uya lapha ya ku-Facebook page yethu kubhale ukuthi Know Your Rights, yazi amalungelo akho, yikuphi ongafisa sixoxe ngakho noma okwakwehlela. Sorry ke there's a misspelling there, kodwa ke ungakhomenta lapho. Malindi, ngisiphathele namhlanje.
Namhlanje last week besikhuluma ngomngozi bokusayina izinto singazange sifunde. Okay, last week besikhuluma ngomngozi bokusayina izinto esingafundile, ama-document kanje namalokhuzana nama-contract lasebenza khona.
Yeah.
Namhlanje bengithanda ukuthi enesidlule kancane enelapho. Uma uthanda ukuthi enemhlambe sibuyele emuva, ungasitshela usisinana ene uzokutshela indlela enizokwazi ukuxhumana nathi kalolu. Namhlanje ngithe ena ake sithinte le nto ye-dismissal or unfair dismissal, no fair dismissal. Mhlambe singaqala ngelokhuzana nge-fair ukuze abantu balungiselele kahle. Mhlambe next week bese sikhuluma ngo-unfair, le nto ene ehlupha abantu kakhulu.
Yes.
Or fair ene emsebenzini. Emsebenzini uma ngabe ene uxoshwa noma umiswa, kunemithetho efanele, imigomo efanele ilandelwe enemsebenzini. Awuvele nje uxoshwe, ngisho lokho kufay. Awuvele ene uxoshwe. Into yokuqala fanele ayenze umsebenzi uma ngabe ene eqashile, fanele akufundise umsebenzi uwazi kahle, akutraine ngendlela ene obona ukuthi sengiyazi manje. Nixoxisane nje nomlungu ukuthi cha ngiyezwa la, angiboni kahle lana. Niba bangani nje nomlungu wakho ukuze kungabi ungazi uzofike esimeni sokuthi ene uyaphuma emsebenzini uthi into uyayazi kanti awuyazi. Ungavumi kumlungu ukuthi ene into uyayazi ubungayazi ngoba usabe enokuthi uzoxosha emsebenzini umuthi ayi cha angizwa kahle. Isho kumlungu ukuthi ene cha mase kula angizwa mase kula, ngoba ene mangabe sekunika umsebenzi wakhe ufuna uwenze kahle, wazi ukuthi khona nalabantu abazoqasha umva kwakho. Into ayilayo efanele ilandele umlungu mangabe ene esekuxosha, kunegaba fanele kube khona uverbal la fanele nixoxisane khona nomlungu hayi futhi ukuthi ukubiza nixoxa kanye nixoxa mhlambe kabili kuyakathatha kufiki ke ku 5 abona ukuthi umlungu saphinde wenza iphuthe lot iphuthe enelenziwa abantu kakhulukazi emsebenzini bafika njalo ngomsomluku bedakiwe ungahloniphi kumsebenzi lokho kwezinye indawo ke azithene lento kubalekile lento eniyokufunda sibuyele lapha iyangesonto edlule ngolesibili yokufunda uthola ukuthi ene laphayana i document abakunike yona iyasho ukuthi ene elokuphuza aliqulwa ene icala ingakho kubalekile ukuthi njalo enima oqasha emsebenzini i contract yakho ene uyifunde bese ungakayisayini ucela umlungu ukuthi ene ucele akwenzele ene ikopi uhambe nayo yekhaya ukuze uyifunde kahle uma ngabe kuukuthi ene wena awuyizwa kahle lesingisi esibhalelwa ngoba sivele sibe sikhulu kakhulu ucele umuntu ongakwazi ukutolikela kahle ngendlela ene ozozwa ngayo umungezwa kahle ke kulo bani uverbal lo wakhona loxoxisana kwenu bese kubi written warning ibaka bifuthi nayo ibeka thathi futhi ayifiki ene ku 5 okushuthi nje wena inemsebenzini awuzwa uma sekudlule lapho kuze kufike nale kuthiwa ene hearing uhearing lapho ke into efanele wena futhi unelungelo futhi khona lokuthi mhlambe kuleyo hearing leyo obizwa kuyona unikwa mhlambe nakhona unikwa mhlambe u 1 to 2 days ukuthi uzilungiselele enelolo suku lwe hearing ukuthi ene ungamthola umuntu wesithathu fanele kube khona umuntu wesithathu ongezochema namuntu laphakathi kwenomlungu akhulume ulimi ozolu understand futhi nakhona ku hearing ene uyakwazi ukuthi ene ukhulume ulimi olizokwazi ukuthi ene ul understand kahle ungakwazi ukuthi kuthathe shop steward kube umuntu wesithathu ene kwilokhuzana ku hearing yini lo muntu esithathu ene kufanele kube umuntu futhi ene ongazochema namuntu ozothi mawuphuma ayicha uze ukuthi cha ibefe ngendlela ene ekade kuqhutshwa ngokuqhubeka ngayo inte ene elokhuzana efanele ene uyenzeke lapho ke sengisuya mhlawumbe umlungu kungenzeka ukuthi ene akuxoshwe emsebenzini uyahamba siya sijwayele ukuthi sihambe siye ko CCMA uthola ukuthi abanye abantu abagcilisekile ke mhlambe yini ukuthi nine no usuke sechemene nomlungu kanjani kanjani ziningi izinto abantu abayikhulumayo uyahamba ke ene uma ubona ukuthi ene icala ene lakho awugcilisekile ngalo uyahamba uya kwi labor court kulabor court ke la usuzolikhona ke usuzocaciseleka khona ke lapho sofika ngathi sofike la khona bezokutshela khona into ekuyiyona ozoyizwa kahle nakhona nakhona futhi lapho ene futhi unelungelo lokuthi cha le language abayikhulumayo lesingisi angizwa kahle ngifisa ukukhuluma isikhulunywe ene isiZulu unayo futhi ene ilungelo lokwenza lokho ukuthi ene ulalele kahle into yakho leyo bese kusukuba khona leli ene kuthiwa icala elingaqulwa khona lamacala nje ene aya liqulwa ke leli
yep
leli lokufika udakiwe emsebenzini
aliqulwa
aliqulwa nje ene uyaxoshwa emsebenzini akulokuthiwa kuyiwa kumahle
awuhloniphe
lawena wakho ene umsebenzi uma umlungu ene ekufundise ngendlela kuyiyona umsebenzi wakho ikuba nalento le bani uthola ukuthi ena awenzi kahle khona ekusebenzi elokhozele esekufundisile umlungu uthola ukuthi ene khona lapha ene futhi ene uma ngabe ene kuleyo poor performance yakho efuna ukuthi ene adilize noma ene axoshe whatever lokho azobe kwenza kufanele alale izinto enezibalekile lesilokhozane size silo si sizenze lezo sibhekisise lezo zinto uthola ukuthi ene kukhona lento akuthiwa emsebenzini ni retrenge you
yes
kwezinye indawo babheka ukuthi ene uma ku retrenge kakhulukazi ene mina ngisebenza ku organization njalo mangabe retrench abantu bathi kuyinelo khuzana ku ama funder enakwazanga ukusinika imali so asakwazi kunigcina la singezoni khokhela emafemini into abake bayenze bathi ene umkhiqizo wethu awusakwazi ene ukuthengwa kakhulu ene endaweni so fanele sehlise istaff ngoba kukhombisa ukuthi ene nemali yokuthi senikhokhele asizoba nayo. Indlela abanye abadeliza ngayo iyenza ithi iyenza kanje abanye baqala emumva kulabantu laba ababe bokugcina ene eqashweni emsebenzini labo bantu ke ene kube yibonaka abalokhuzana aba kuku akwayibona abahlaliswayo emakhabehle futhi niyatshela mhlambe like iorganization yasho ukuthi nemangabe ukuthi kukhona okwenzakalayo mhlambe khona ifunding eqhamukayo ene inina bokuqala esiyontshela angazi bazisuke bebayaduduza yini kodwa kusho njalo bese kuba uthola ukuthi ngafika ekugcineni emsebenzini kodwa iperformance yami idlula labantu akade balokhuzana akade baba khona uthola ukuthi umlungu uyabona ukuthi hayi iproduct yakhe njoba kwafika mina hayi ilokhuzana ihamba phambili so uyabona futhi mangabe enhlambe ngi off ukuthi ene no khona la ngalungile khona umqashiki into ayenzayo udiliza labantu abangenzi kahle lababe sithi amalokhuzana ama-pure performance emsebenzini so we udiliza labo bantu uthola ukuthi mina ngisekugcineni kodwa ngoba umsebenzi kamlungu ene ngiyawenza ngizolokhuzana ngizoqasha umlungu abanye abelungu abakubheka ukuthi ene wafika nini usuno 24 years wala emsebenzini ene mangabe kuukuthi usubona ukuthi emsebenzini ene sekuyikini ingakho kubalekile ukuthi imsebenzi yethu ene sihloniphe siwenze kahle umsebenzi uthola ukuthi enemsebenzini ufika late njalo so, vele sebekujwayele vele abasasho lutho vele
ukuthi kubamse ukuthi kube umsombulungu
komhlanje and yathi ina abelungu noma ungaphuzi umlungu kusanda ukuthi ene wena ene vele ubukadudakiwe njengoba ungeze emsebenzini yeah. Akanandaba ukuthi wena wathi ene awuphuzi kanjani uya nje banaleyo into nje ukuthi enethina abantu abamnyama utshwala siyabuthanda size sikhohle ukuthi fanele singene ene emsebenzini and uma ubhekisisa ene umuntu osebenza njengamanje osebenza efemini bani la kuphi melovile abasebenza kamlungu umlungu nje uvela athi nje umuntu unebhabhalaza lo yinto so sifanele siwuhloniphe umsebenzi kufika late emsebenzini kwazi nje ene uthi umsebenzi wakho noma ngabe incane kangakanani imali esiyihola emsebenzini ukuhlonipha umsebenzi wakho and akuve kubalulekile uthola ukuthi ene kade wafika emsebenzini umuntu wafika kamuva kunawe uthola ukuthi ene uyapromote emsebenzini cha wena usolokuminja uyabona nje ukuthi umlungu mengathi nje akaphatha abantu ubaphatha kanjani abantu wena ungenzi kahle emsebenzini izinto ene ezibalekile lezo ukuthi ene sizenze siyabasebenzi sihloniphe ene imsebenzi yethu ukuze kuthi noma ene usuxoshwa ene emsebenzini uyibhekisise ukuthi ene yini le yenza ukuthi umlungu wami ene angixoshwe ngoba ngikwenza kahle konke yabona nje khona nje omunye ngintshelo umakhelwane wami uthi uyangixoxela ukuthi eneyazi umlungu enjalo ngomsomlungu bengivele ngilove emsebenzini noma ngilove isonto lonke ngithi kushoniwe uthi wavela wathi nje umlungu ene hayi siyobuya mesebeshone bonke isikhala sakho sikhona kodwa nje uyobuya ene sebeshone ene bonke ilezo zinto ene enjalo ene mhlambe ene next week sizoke sikhulume nge ngoba ngiyabuka mhlambe isikhathi sethu ukuthi enesim kanjani sisinana
yes.
Ehhe ngiyabuka isikhathi sethu ukuthi mhlambe sokhuluma ngolokho kuza ngo unfair dismissal next week lo thinta kakhulu ene abantu ende ingakho ene kubizwa lo ngibuyela nje emuva ukuthi ene njalo ene ake mawusukhohle ngoba vele thune copy ekhaya njalo ene okubuyele kwi contract yakho ukuthi ene ithini ngoba kunezinye izinto esoxoshwa kanti ene zabhalwa phansi ukuthi thina ene sajabulela umsebenzi sakhohle ukuthi fanele siqale la ukuze ene sisebenze awukwazi ukuyosebenza kuqala i-contract yakho ungakayifundi uyibekile ukuze wazi ukuthi umsebenzi wakho ene uhamba la ene ugcina lana yayibo leyo into nokuhlonipha umsebenzi wakho ene kulokhuzana ene kubalekile izinto efanele ene sizenze lezo ene emsebenzini ngoba siyophoxeka kakhulu ukuthi wena ene uthakathiwe kanti ene awuzange ene uthakathwe yilokhonjana nje uhambe kahle yabo le lokhuzana ngiyakhumbula nje ngizokwenza umzekelo ngami ngeke ngasebenza kwenye indawo ngalala ngihlala ngakhona hayi saqashwa kahle impela ukuqashwa kanjena ke kwakhona abantu ababevolunteer bakutshela ukuthi mina ngino 5 years 4 years ngivolunteer mina ngicabanga ukuthi ngavolunteer 3 months and ngangenza show ukuthi umsebenzi kamlungu ngiyawenza yabona ngangisebenza ngalendlela ukuthi umlungu wayebona kodwa ngangazi ukuthi uyabona kukhona labantu ababebona kwafika isikhathi sokuthi kuqashwe sibangaki su 10 masu 10 enemsebenzini vele mina ngokugcina angizibekile vele ethubeni lokuthi ifanele ngiqashwe vele akulutho ukuthi ene ngiyafukuza ngisebenza kanzima ngangima ngiqala vele ukusebenza ke empilweni njengimisela nabanye bengiphusha noyenza kahle emsebenzini wakho noma ngithunywe noma ngathi angenza itiye ngangilenza ngale nje kokuthi ene ngikhuluma ngalokho ngikhulume nabantu abavele abaphemanent emsebenzini mhla kuqashwa kwakune ama-post out 2 mhla kuqashwa kwaqashwa mina nomunye umfana kwakubhlungu kona kodwa belungu bathi ene no thina abantu esibaqashaya abantu abazowenza kahle umsebenzi sikubonile ukuthi uwenza kahle ene mawususebenze kakhulu emsebenzini musa ukujwayela kakhulu ukujwayela ngazothi kukini kini wenza yeah. noma yini yabona ubukhumbula ukuthi kamlungu la ine ube professional nje emsebenzini
uhloniphe umsebenzi because the most important thing ukuthanda umsebenzi wakho nokuhlonipha futhi umsebenzi wakho uma ngabe ufika lapha emsebenzini uyafundiswa ngoba kunemithetho yakhona kunenqubo mgomo futhi yakhona kunendlela ekusetshenzwa ngayo so ke uyafundiswa kubalekile ukuthi ngesikhathi ufundiswa ubuze wazi uqonde yonke into kahle kuze kuthi uma ngabe sekuthiwa awenzile kahle ukuzokwazi ukuthi kuthiwa awenzile kahle ngobani ngoba ufundisiwe waziswa lo msebenzi soke nawe kubalekile ukuthi ufunde umsebenzi wakho kodwa ke the most important thing engiyengisho mina lindi ukuthi kubalekile ukuthi enza umsebenzi owuthandayo ngaleko ukuthi sidinga imali kodwa umsebenzi akube umsebenzi owuthandayo noma ngabe kusufikile ke kuwona umsebenzi ungawufuni the fact ukuthi ngalomsebenzi uzothola imali uthande uwenze uwenzisise uwenze ngothando ungenzi ngoba ugcina icala ngoba uzifunela imali bese uhlonipha umsebenzi wakho noma ngabe ucwasa kangakanani umsebenzi wakho kubalekile ukuthi lo msebenzi loyo uhloniphe umsebenzi owenzayo uyazathi omunye hayi vele nje emsebenzini kuukuthi futhi imali asitholi ngithi kodwa okuhle kakhulu ngale kwesimo osebenza ngaphansi kwase emsebenzini wena hlonipha umsebenzi wakho loko awukwenzela omunye umuntu uzenzela wena uzenzela ikusasa lakho usihlonipha wena futhi
ehene iloko nje kusesinasibonge kakhulu kulokhuzana kuvo lwakho ene olibekayo ene lubaleke nje kakhulu yazi ene mina langisebenza khona ngisebenza organization idependele kuma funds ene control ukuthi khona imali khona ayikho ene imali ene ufanele iwazi kanjani uma iphela ene le mali leyo fund ngisebenzisa ngaleso sikhathi ene kufanele uqhutsheke umsebenzi noma ngabe ene ayisekho ene imali nenzela ukuthi ene ilokhuzana ifunda ene ayimfandi vele umuntu ohlele ekhaya ukuthi sizosukuma mangabe bese kwenze kuthi yazi manga ilokhuzana amafandave ayinqene ukuthumela umuntu azobheka ukuthi kohle kahle yona leyo into ene ikhona yini uma ngabe siyohlala ekhaya kusho ukuthi ene asisiboni ngoba inhloso yokulokhuzana yokuba neorganization ukuthi ene sabona isidingo somphakathi so ene ingakho kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi siuhloniphe ene umsebenzi wethu uze ungaziboni ene usuxoshiwe ungaboni sekulokhuzana sekubeka omunye esikhundleni esingcono unalesi enesakho wena uzuza ukuthi mina ngina 10 years ngila ekhaya kodwa ene angikhushulo awuzi bheke wena ukuthi ene kukhona la ene ongaperform kahle ene emsebenzini khona ufanele uzinike ithubo ukuthi ene ukuphi la mina ngingenzi kahle khona ukuze ene nomsebenzi yabona njengoba shusa sinani ukuthi ene into ebalekile ukuthanda umsebenzi wakho bese uyawuhlonipha ngesikhathi uthanda uyazenzakalela nje uvele uhloniphe umsebenzi wakho noma ngabe omunye umuntu ubona umncane kodwa kuwena ene ubona ene ungcono kakhulu ngoba ene kunesizathu esenza ukuthi ene uwenze lo msebenzi wakho asingaze siyikhalele ngelinanga ukuthi mina kwathiwa kwawukuthi ufika izolo lona usenzela ukuthi no akuhambi kanjalo sokuhlonipha umsebenzi wakho i-performance yakhe emsebenzini ibe right kungabe ungazi ukuthi kukini akusikhona kini kusemsebenzini siqona ngendlela ene efanelekile ezokwenza ukuthi ene emsebenzini yethu sihlonipheke nomuntu ofikayo nje mathi ufuna i-office likabani angafica umuntu ofaka amasoks amade nabafana lawa anemibala eminingi usefake namateku wafaka nesikhinjanyana akasahloniphekile lowo muntu it doesn't matter ukuthi i-uniform yakhe ene ayigqokile so kwenza ukuthi ene kwasa wena uqobo lakho ene uhlonipheke zihloniphe wena kuqala ukuze abanye abantu bakuhloniphe
asibonge kakhulu Lindiwe sithemba ukuthi siyokwazi futhi ukuthi kuhlangane ngokuzayo engosini yethu elandelayo uma ngabe abantu befisa ukukuthinta noma befisa ukulandelela sithola kanjani
okay uyangifonela 0783293061
ngiyatholakala ke nami ku 0846428444 0846428444 ngebhadi kokwamanje asiwathaphi kodwa ke uyakwazi ukuthi ungifonele ungithole especially uma unama minutes ke akaselsi bayaphana ke kaselsi ngama minutes singaxoxa nje indeyinde asibonge kakhulu siphinde futhi sihlangane ngokuzayo umlaleli
Wonke umuntu waseNingizimu Afrika unamalungelo ahlukene ngokomthetho sisekelo wakuleli kanti futhi wonke umuntu unelungelo lokuthola usizo olufanele lapho ebona khona ukuthi liyahlukumezeka ilungelo lakhe. Ziningi izigameko lapho abantu bezithola bezisulu ngenxa yokuthi abawazi amalungelo abo. Ingabe wena uyawazi amalungelo akho njengesakhamuzi sakuleli uyayazi futhi neminyango ongangena